This is awesome.
From start to bomba, akasema tukutane Kenya, tukaleba taranda, weekend iturudi Mombasa. Shingo yake nyembamba, napenda kitabasa. Shepu sita namba, anasema nyumbani ni Mwanza. Na anapenda raga, mangoma za Kenya na Uganda. Rangi yake ya umanga, mwenye ripsi nyembamba, kanibani nganganga. Na waza nikimpata, nikimpata. Yani shere, olingorusi mabele. Nikimpata, yani shere, olingorusi mabele. Yani shere, olingorusi mabele. Ni mzuri kapanda,
Helena.
Shepu yake namba,
Helena.
Mwendo tumaringa,
Helena.
Sauti ya kinanda,
Helena.
Danse,
danse.
Na sina mpango tena, na walolo nizingua. Sina neni, sababu amenichagua. Na sina mpango tena, na walolo nizingua. Oh, love matata, moyo nikakamata. Na ntamwita berana, endapo tukioana.
Chuku chuku,
oh my darling.
Chuku chuku,
na Mango City.
Chuku chuku,
oh my baby.
Chuku chuku,
na Apple darling.
Chuku chuku,
oh my baby.
Chuku chuku,
na Mango City.
Chuku chuku.
Ana mwendo wa maringo, kama ameshinda bingo. Kumpata songo mbingo. Nikimwona moyo unanena mbio. Mbio, mbio. Isara tanavukia, amutoto ya mama. Naka wo wo wo,
chuku chuku.
Mama we,
hapa tupu.
Pende ikuwe,
chuku chuku.
Wana upato achane,
hapa tupu.
Yani sere, boringo rusi mabere. Yani sere, boringo rusi mabere.
Ni mzuri kapanda,
Helena.
Shepu yake namba,
Helena.
Mwendo tu.